Monsaza budo disu ikibu kwa mansimbi ya kuteke nsimbi zikuno kilizambu kade obuswa mbikunye viri konsone liya government ya Chakatepe Primary School muluka guwe chisita mugombole ye butenga okulaba ntidija ye chifana nchirinji gilisebio mulembe guno omutebi echama echokuyo yote sumiri ya government ya Chakatepe chibi kudwa sente wa disu ikibu kwa mansimbi Fred Nyanje Kaira abadde kuchisawe che Chakatepe mlukungana gagado lukubidu mbaka wabu kumansindi South Godfrey Kayemba Solo nyeje kajira gamienti muna kuntono omulimu gwokuyo yote sumire ili ugenda kutandika kwe kusababa zade okolo gwawe nga bakuma bulungi abana mbumula nge sumire wedi yote vwa jivaziza mbako yo Kayemba Solo walo kusakile kitundu chabwe nawa echokula bila keche chizimbe chija kusumeo liyabu tenga Church of Uganda ngechecha sababu Bishop wa West Buganda omumuze Henry Katumba Tamale mumasumela malala aganyudwa munsimbi nsakekwe kuli liyabu tenga Muslim Kasebwera sente zengudo kabuyonjo mumasumela kuli kagoyegoye chaka munya na malala ebyongabiri bityo boba nakibina kya NRM nga bakulembeddwa mu mwabuzi wa president ku nsonga z'enkulaakulana era yeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyalo wa Bukomansimbi Ruth Katushabe n'akwatidde NRM bendera ku kifo kya ssente wa disitulikiti Bulege ya Julius bayugumizza akabuga ke Kawoko babadde banoonya obululu mu kitundu ekyo nankubadde guli gutyo bano basanzeemu kawo akaseera akazibu olw'ebibuuzo ebibabuuziddwa abantu nga baagala okumanya bye bayimiridde ekifo ky'omubaka wa Bukomansimbi South olw'ebigambo nti NRM enawo abantu basatu kyokka ekibuuzo ekyo bakyebalamye.